tunaongea mbele zako kwa maombi. Tunakukaribisha kwa ibada hii. Ututawale Jehova. Siwezi bila wewe mwana wa Mungu. Tumejaribu. Niongoze Mungu wangu, niongoze Mungu wangu.
Niongoze Mungu wangu, niongoze Mungu wangu.
Niongoze Mungu wangu, niongoze Mungu wangu.
Niongoze Baba, Mungu wangu Baba, niongoze Baba, Mungu wangu.
Oh, niongoze Mungu wangu, niongoze Mungu wangu.
Niongoze
Emmanuel.
Emmanuel,
Emmanuel, tena niongoze maisha, niongoze Mungu wangu.
Niongoze Mungu wangu, niongoze Mungu wangu.
Siwezi bila wewe Mungu wangu, niongoze, ninakuomba.
Niongoze Baba Mungu wangu.
Nisaidie Mungu wangu, nisaidie Mungu wangu.
Nisaidie Mungu wangu,
nisaidie
Mungu wangu.
Nisaidie Mungu wangu, nisaidie Baba yangu.
Nisaidie Baba Mungu wangu, nisaidie
Baba 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 Baba. Siwezi bila wewe Mungu wangu, nisaidie.
Nisaidie Mungu wangu, nisaidie Mungu wangu.
Maisha ni magumu bila wewe, nisaidie, ninakuomba.
Nisaidie Baba Mungu wangu, nisaidie
Baba
Mungu wangu.
Safari ni ndefu bila wewe, nisaidie nifike.
Nisaidie
Baba
Mungu wangu,
nisaidie
Mungu wangu.
Nisaidie. Oh, makara baba babos. Debo bobo shaka baba baba baba. Makara baba babos. Oh, baba baba baba. Debo ko shaka baba. Makara babos ne baba baba. Eh, raba sakara baba. Pokea si baba. Makara babos. Mandere babos. Shana baba baba baba. Niokoe Jehova wangu, niokoe Mungu wangu.
Niokoe Mungu wangu, niokoe Mungu wangu.
Oh, niokoe Nyasaye wangu, niokoe, ninakupenda.
Niokoe Mungu wangu.
Oh, mami wanje. Wachawi wakikuja ninakuomba, niokoe maishani.
Niokoe Mungu wangu, niokoe Mungu wangu.
Mishale ya adui ninakuomba, uniokoe isinipate.
Niokoe Mungu wangu, niokoe
maisha yetu. Mipango ya adui tunakuomba, utuokoe Mungu wangu.
Niokoe
Baba
Mungu wangu, niokoe Mungu wangu.
Hatuwezi bila wewe, tunakuomba Baba Baba, utuokoe.
Niokoe
Baba
Mungu wangu, niokoe Mungu wangu.
Ninanyenyekea mbele zako, ninakuomba kwa unyenyekevu.
Niokoe
Navunjika,
navunjika,
ninavunjika mbele zako Mungu wangu. Niokoe, nisaidie.
Niokoe Mungu wangu,
shana baba 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 baba.
Mungu wangu,
nitakaze Jehova wangu, nitakaze maisha ni mwangu.
Nitakaze
maisha haya ninaku
nitakase. Mungu wangu nitakase. Mungu wangu
nitakase. Na anaza nitakase. Na ulimwengu
nitakase.
Bwana Yesu
Mungu wangu
Bwana Yesu
nitakase.
Bwana Yesu
Mungu wangu.
Adui akija kama mawimbi ninakuomba Baba unitakase maishani mwangu
nitakase. Mungu wangu nitakase.
Nitakase, Jehova wangu, nitakase, maishani mwangu,
nitakase, Mungu wangu, nitakase,
Jehova
Mungu wangu,
utukubali, ibada zetu zikubali, tunakuomba,
zikubali, Mungu wetu zikubali, Mungu wetu,
utukubali, Baba yangu, takubali, sakaba. Tunakuomba kubali sadaka zetu, tunakuomba
usikubali,
usikubali,
Sikubali.